sabe
demayo lataki kerul chaka lady e lady to fi hawjade ya hawartaji himbe are mu en hana ko hoyno amma miden he bawde amin fu ko watta do fi ya hawartaji himbe are mu en lady meden di enden tawe renake ko watta duni kaden ganyogom fu to waaw heginaade nata lady din enda bonnina dundu sabi ko natirde lanaji diyan di enden fu min joddini biro zandarmaabe duan e polisibe ko watta duni fa handen jemma e nyaloma tawe leydi meden no reni
4/4 akol yingol wiide ko sogeji leede yasi no garan honude Niger sogeji leydi Niger jarama gaya noy bibbe wuro be njabbitori di sogeji
si no voisin
de wandirabe leydi Niger yaabe e fed de CDAO bi koran leydi Niger di enden denne wajibi non min gatta sogeji ummo daru domude keri leydi meden di enden sogeji di enden no do gaya e der cakantaraje den enden fu handen himbe hakkilojum en pukkakedu hanoni filla garki honude leydi Niger di enden accama miden kiriidu miden tittinkini keddi bawde amin min chomata du sey nyande CDAO yuwi do anniyam o enden
noy bibbe wuro dandi be gonno jodori
les nigériens ont compris
himbe pami durwande leydi mun non gaya de gollake duni fa handen no wawi nyamnude redu leydi Niger fu himbe be demi be ketti handen ibe siriyade gollude kaliji mabbe ko watta leydi meden di enden hejora harande heb
no anda do der gaya no kure non tordorogo wittinirte noy gonudo odo gollira gam duru didde e ofi
illa nyande golle ardangal gaya mi yamidu domo daane mayo natirde lanaji diyan di endan tittinkino ko watta leedi di endan tawe reenake min he hore am ardi fi golle de naku cakantaraje de endan dun sabi du ko min kebi loreji gom de himbe nati jolnude loreji do mayo go endan sede yawdu ummaki do anniyam dun no wawi wadi waybe meden beedu kan endu jolna loreji mu en natude Niger gada bonnere dundu sabi kaden komin dawri dabareji ko watta jamma e nyaloma keri di endan e takkol mayo gon endan do
matin nuit et jour